Schmidt.
Nafsi yangu inasema bora nimpende tu aloniza. Uchungu wa kulia daily, mapenzi linifanya nisile. Sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha no. Uchungu wa kulia daily, mapenzi linifanya nisile. Sina kumbukumbu ile kwamba ulinikosha no. Mwenzako mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi yalinitesa, yalinitupa, nimefufuka, yeah. Mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi yalinitesa, nimefufuka, yeah. Sikiza kwanza we dada, yusu mgeni alisha nikaba. Mapenzi yalinikausha, natamani kuwa single, ila na upiru unakabako. Mabinti wenye vifundo, au ndio miwa na nitoro. Nasiri tu ya jambo lile, ni kama chakula lazima nile. Mimbovu sana jambo lile, na ufundi wa kutosha oh. Nasiri yake tu jambo lile, ni kama chakula lazima nile. Mimbovu sana jambo lile, na ufundi wa kutosha oh. Mwenzako mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi yalinitesa, yalinitupa, nimefufuka, yeah. Mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi yalinitesa, nimefufuka, yeah. Mwenzako mimi nilikufa, nikazikwa, nikaoza. Mapenzi yalinitesa, yalinitupa, nimefufuka.
Bana mambo vipo, na nita Big Classic 006 mtu mbadi hapa, nimetulia na DJ Bushmeat. I want it.
Yo
yuma kesho. Amini fungu yetu lacha aliko mbali. Alisema mta zako tu, tutatafuta kwa mteso. Baby miti ya kawaya, usijali. Kitoko na chokletea, usinune pokea. Nipate moyo nifariji. Najuti naziongezea, usichoke nyombea. Mola kubariki zaidi.
Mungu kakupa sura, kakupa shepu. Nyuma chura, mambo yetu mwana sanura.
Mweza kumini, I love you.
Meniteka medula, iligo vietu. Akili ya inandala iko pepu, umenifurula.
Mweza kumini, I love you.
Onivumikie.
Kesho ya kwa wichana. Kitoko na chokletea, usinune pokea. Nipate moyo nifariji. Najuti naziongezea, usichoke nyombea. Mola kubariki zaidi.
Nikamate simu wake. Baby let me be romantic. Hatujali, we don't mind them. Navuta picha, ulivyo ticha. Mambo choro choro. Mama, bonita, bure mbongo. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, allow me, baby nakuja. Kama ajali, bie, wako nyanga nyanga. Uodari mtafanya nilie, wakini nyanga nyanga.
Hey baby, I'll tell you this, this is for me and you. You know I love you, right?
Nyanga nyanga wenzako, sijue kushi kichwani Asa pali ukiwa mbali kami Chete ya kuni kwa kishendo jiko lako ni mingi Unipe juto juto pezi kwenye bariti Tangangana nawe nitabaki nawe sito kwa champweke Shika nshikili usini ache mimi chunga siniteke Hani mikuwa kuna zimbata Nitafune unavyo utaka kiuno sini machakacha Serebuka unavyo utaka
Show me
you
get your
girl
when don't you
Mama, they call me the ghetto president. Na unasikiliza mix za DJ Mkali, DJ Bushmeat, out of the Makufu Entertainment. Bushmeat, Bushmeat, pull it up.
Mapenzi tu, nimepaga wangu. Ya kila mara ananifanya silali, na muwaza yeye tu. Anaiweka roho yangu juu, ana utoto tu. Sema uzuri ananipaga asali Mina ilamba tu Na pezi letu ni kama suna Na ulizi kama suma Hata akinuna Bado napendeza mchumba Mkimuona ananichuna Usinione uluma Chaptuliwa na mtu Kutu yake chuma Basi mwame nina mpena Sawa, 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 mwambie ninampenda Yes, sawa, right, sawa, sawa Peshi naingia Sina akili ya kuchange ya idea Apo apo nimemungania Apo apo nimeshikilia Na visa koro kwinyo mtaumia na Kwa hakika Haya mapenzi Kusema kweli Yataniua Kwa hakika Haya mapenzi Kusema kweli Yataniua Na penzi letu ni kama suna Na ulizi kama suma Hata akinuna bado napendeza mchumba, mkimwona ananichuna, usinione huruma, chaptuliwa na mtu kutu yake chuma, basi mwambie ninampenda. Sawa, 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 oh, mwambie ninampenda. Yes, sawa, right, sawa, sawa.
Nikube, nikube tena, penzi tamu kushinda la jana. Nikube, nikube tena, penzi tamu wanipa furaha. Nikupe love na kupenda.
Hala at your DJ on 0708 053597.
Hold on, father, hold on. Hold on, hold on. Keep up. Come again.
Kilifanyo kakumbia, yani kama nilicho mwana mwipama. Mumifu ya kani pashitana, shunge sema kama umeshipa. Mapenzi yangu we, manolafanya shaka wa hitama. Yunge nyona charo ukikipana, nikajiko kute huku nikimumba Mungu wangu kutwani pone. Soma upaya, nimejiuguza na nimepona. Wewe nimejiuguza na nimepona. Mzima wa afya, nimejiuguza na nimepona. Tesa ila sijapa, nimejiuguza na nimepona. Ooh yeah. Ooh, ooh. Wenda uliwishi nipite mbaya, moyo wako si umejenga chuki sasa. Changu kidege umotamba, aujani uze bure bure umenika. Nenda utapata na kupenda, wenda utapenda. Haya, mikose nangu kukupenda, ukanyona mwana kwenda. haya. Nilipongeza upendo, mabaya ulifanya dhahiri kwa vitendo. Umeziro malengo, kwangu ulifono tendo. Zile baby, baby, baby. Yani kama nilichoma na mwiba mara, mumiku ya gani pashidana. Sugisema kama umeshipa mapenzi ya angu, mapenzi ya angu we. Mano lefanya shaka wa itama. Yungenu na charo ukitipana. Nikajiko kuta huku nikimuba mungu wa angu. Kutwani bonye kumbaya. Nimejiuguza na nimepona. Nimepona we. Nimejiuguza na nimepona. Mimzima wa afya.
Minilitha ni mwezangu na mie. Utainituza kwa shida nara. Aibu yetu ya kwako na mie. Nisimi yetu isibundecha. Amimi na wewezi wako topiana. Vijembe tusha kuwa tuwasima. Kwanza jelewe tazama nyuma na mbende. Iradafuta ruta kwa tashirima. Mweza komi mungwana. Simshamba mafezi. Nikawa ida tukuko sana. Nasikuleta uchochezi. Oh, mweza komi mungwana. Simshamba mafezi. Nikawa ida tukuko sana. Nasikuleta uchochezi.
Nungu na washa moto.
Chunga chunga. Usichoche maka.
Chunga
dae salama. Mimi na wewe.
Chunga chunga.
Usifufwe bala.
Chunga chunga. Usiwashe moto.
Chunga chunga. Usichoche maka.
Chunga dae
salama. Mimi na wewe.
Chunga chunga.
Usichoche bala.
Chunga chunga.
Kono niwezi kwe shika. Nani mwanadamu si malaika. Kabla ujafo uja umpika. Nituzie madhaifu yangu. Penzili linikaba kama taita. Pulinye di minare tila idai. Penzi ukali mwaga kama jaina. Minazima data di wifi. Mweza komi mungwana. Simshamba mafezi. Ni kawaida tukuko sana. Nasikuleta uchochezi. Oh, mweza komi mungwana. Simshamba mafezi. Ni kawaida tukuko sana. Nasikuleta uchochezi.
Na washa moto.
Chunga chunga. Usichoche maka.
Chunga
salama. Mimi na wewe.
Chunga chunga.
Usifufwe bala.
Chunga chunga. Si washe moto.
Chunga chunga. Usichoche maka.
Giza baridi na upepo. Iwe kuna mawingu na mnyesho. Your body baby juta, juta. Unafanya nijisi special. Unanipa sababu ya uwepo. Kando yako we mtoto. My desire. We ni pedawa. Mima utu disijelewi. Oh my God. Kulia vizi ni shida ni baby uko moyo ni wewewe.
Upenda we na kutaka we kwa kusiniwezi. Oh my love mpenzi we roho yangu we kwa kusiniwezi.
yote sababu ya upendo. Bili bili baby, bindi mchuvi ya kunyunyiza, yani uroda kupitiliza, nimeumaliza mwendo. Kiukweli napenda na changanya na haya mara shida ni nimekolea bizini shida ni baby luko moyoni wewe. Kwa nini unadunda sana? Oh aibu, macho yako kimitazama. Utamka chipsi yae, asubuhi vitafunwa chai. I feel you mbaya, oh eti mbaya. Kama malaika ulivyomvika, mithiri ya kinanda au gita. Nikupige mbaya, oh eti mbaya. Siutani, siutani mama, kwenye latope, minisha zama. Sausige kunichanganya, talio machozi ta kusemia kumama. Wangu ni wewe tu,
only you, only you.
Ni wewe tu,
only you.
Yuko fine, fine. Umbo na sura, she looks fine, fine. Kana ni mudu kidume nko fine, fine. Kwenye baridi mejoto, jongu pepere mende ya ujojo. Kidume nisa kazando, jotu punguze ata kikopo.
Kukwa chasi wezi, kwena zi ni mkwezi. Nimelewa mapezi, umenye overdose.
Nimepata kwini, madakitari wenginyoni. Hana nitibu omeni, omeni.
Siutani, siutani mama, kwenye letope, nini chazama. Sausije kunichanganya penzi, nitalia machozi, takusemia kwa mama.
Toto mama, they call me the ghetto president. Na unasikiliza mix za DJ Mkali, DJ Bushmeat, out of the Makupu Entertainment. Bushmeat, Bushmeat, Bulletop.
Maju uko jangwani umepotea, mchana juwani unatembea. Utoka boni mbali, wenda boni mbali. Maranga mia mbebaji ya katokea, kukushusha mzigo lo kwelelea. Upata fadari pole na safari. Eraswa chupi itumi, yote tisa ila kumi. Umeruyesha mana ya upendo, sipo maneno bali kwa vitendo. Umeridhika na nilicho nacho, pewa tutolea gemacho. Siku nikiwa sina twalala. Oh baby twalala. Ah baby, before I close my eyes, mi namomba Mungu akulinde na kusimamie. Wendo pacha wangu mie. Eti nisipwedi vipi mbona sikusiki tena. Sikusiki ukilia, sikusiki ukisema. Nipo bize na buja mani nimeshe sema. Niko bize na baby na msalaba wake. Taubeba, taubeba, taubeba. Na nitafika nao kiume. Nitaubeba. Iwe kwenye shida na raha, ama kwenye shida na njaa. La kwa kondo langu maitali. Imagine ujifahamu umezimia, umewekewa damu zinaingia. Bomba likafunguka, noweza tanyanyuka. Mara dakitari wazamu wakaingia. Umepata fahamu na mwangalia. Machozi yanakuanguka, natamani funguka. Erasla jiditumi. Yote tisa ila kumi. Unanifurahisha kwenye tendo. Na unipipenzla magendo. Ah baby, before I close my eyes, mi namomba Mungu akulinde na kusimamie. Wendo pacha wangu mie. Eti sikuzi vipi mbona sikusikie tena. Sikusikie ukilia, sikusikie ukisema. Nipo bize na buja mani nimeshe sema. Niko bize na baby na msalaba.
To keep the woman, special woman. This doesn't mean love, love's your enough. It's to keep a woman, yeah, yeah. Ila, ni mejaribu yote. Ili ni kuitije, penzi ni sirifiche. Ili ni mejaribu yote. Baby, you should let me love, love you. You should let me love, love you. I know I can be the one, the one to. Baby, you should let me love, love you. Hey, baby, love, baby, love.
Nipate, baby. Kisha timiza teno. Utashika jia uniache. Baby, nikianza kukupenda, unipige chenga. Unavunja ulipojenga. Naijua na mzaga vizuri. Ila kila baba kuli kuwa jehuri. Mindo sina shuhuri.
Baby, you should let me love. Yeah, oh, 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 oh. You should let me love. Oh, 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 oh.
Siju nisemi ni darawe. Ahari uliza nipalisahau. Uliponi ahidi uchaniata. Leo mebadilika, badilika. Nimekupitia maovu nikidhani utabadilika. Kumbe wambuzi napigia gita. Oh, ya menifika, natapika. Kama nilikuwa na fosi, then
kosti Kepla mwacho tazema kabaki mwashi Penzi limelosti
Walitaka nikupembe bembeleze Nikudeke deke deke Yakoko kani fosi nitekeleze Kuku minalia Ukani hima minapasi nitezezeze Kipipi nijieleze Wakati penzi umelipiga teke Nusu taira
Umeshinda ayawani Suro nitoi duniani Ibi wewe binadamu gani Umekosa utu hojafanana Mwanamke kisirani Hujatulia Ibi wewe binadamu gani Umekosa utu hojafanana Sawa chakamini
Ufanyeje
Unani kama kama na maini
Ufanyeje
Ama nataka roho yangu
mie Ufanyeje
Ufanyeje Sawa chakamini
Ufanyeje
Unani kama kama na maini
Ufanyeje
Ama nataka roho yangu mie
Ufanyeje
Ufanyeje
Nilipokosa nilikuomba msamami Aukutalisia zango Kamoya wangu kima zambo Kwa ubadilisa Kumbe mapenzi kipofu kipenda hau Emishalate singoki ya podiki siondoki Nilini mapresha mikosi Uta niumiza Na mina kupenda mfanyeje Mana nisha chuka mikulia Japo nina hisi na ngangania Oh yeah yeah
Natamani nimtaje hata jina ila naficha naficha naifanya siri yangu kina fulani wale wakusigina kaleta mapicha mapicha akaturuka nege wangu si mrefu si mfupi si mweupe si mweusi rangi yake ni ya kati kasema kwangu wafurukuti wengine anaogopa nuksi mini wake milele No mana, nampenda mpenda
Nani,
kijana mmoja
Nani,
amenifika kwaro Makopa, kopa
Kopa
Nampenda mpenda
Nani,
kijana mmoja
Nani,
ila kumtacha o Na ugopa, ugopa Kwa jina na muifari
Yes, 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 yes
Sige kuninya kulia Kesha kujituma Kutoko masangoma Yangu kuya tabiri Nosema nimeakika Hainifiki mikosi Mola no mpati Nyongo mtazi tabiri Mchomwe jua la utosi Keshe ni kunjaji Weze nukila kukicha Kabla kupewa misosi Masaji masaji Unapoa kasiri Yani ata tukiposti Ata kini mtagi Simtuwa magazeti Wala peki za udaku Hilo mkae mjue Ata kitaki Mambo yake siri nyeti Ole ni wacha kunaku Wala msiji sumue Kumsaji saki Nampenda mpenda Kijana mmoja Ame nifili kwaro
Mpenda
mpenda Kijana mmoja
ulipo pale ulipo baby nipe location nisoge nije nikuone ikishindikana basi nitumie video zako za Snapchat you know I like that nimekumisi sana macho ya kutaka video kwa sata mda ukipata nitafurahi nikipona mwanadada ya my angel my queen unachotaka misi katai juu ni upendo my dear unaonipa misi kinai angel my queen unachotaka misi katai juu ni upendo my dear unaonipa misi kinai I miss you yeah. Nakumisi vibaya day
bana mambo vipi wananiita Big Classic 006 mtu mbadi hapa nimetulia na DJ Bushmeat awote
utani utani wako na michezo unikosha fanya rudi wako na nitasha baby popo wako kwangu na nitasha baby do you miss me yeah. I will meet me baby you will miss me daily 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 I'm so crazy for love I'm crazy baby na kumisi daily 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 I'm my angel my queen unachotaka misi katai juu ni upendo my dear unaonipa misi kinai ooh angel my queen unachotaka misi katai juu ni upendo my dear unaonipa misi kinai I miss you
Tulipanda miti kivuli tayari sa tuketi jua lisituchome siwezi kusali
DJ Bushmeat
kukwacha wende mbali sitetereki shetani anikome na kupenda wewe tu ahabuba tukendane nendane kama ruba oh la la tulilinde zaidi letuhupa tufurahi japo atunafuba oh aya 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 we aya 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 ike kitoko aya aya kitoko aya 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 Sijawaiona before I before kama yeye nikishikwa na hamu sipati shida ya kumwita njo simwiti no aja mwenyewe nampa uroda paka maji yanaitamna tamtam kama soda kimeumana chuma kwa chuma akianza kwa shoulder anafata mbele na nyuma ajaniroga kama yamesha nipuna na kupenda wewe tu ahabuba tukendane nendane kama ruba oh la la tulilinde zaidi letuhupa tufurahi japo atunafuba oh
What's up, my people? It's your girl, Jova, the baddest vocalist. My skill is a bit scary, but the baddest DJ out today, my goofy entertainment. Yo, DJ Bushmeat, the baddest DJ in town.
Oh,
mkono vyote kama ukate kwenye ti eti unanipenda habiti na mimi nakupenda ziziki kakitasa kwenye ki ujume mi ndo na mimi kila mwanzo unakuaga mwisho wake na nishaumizwa ujume mi
I do, what I realize, good man never lies, come on in my little touch Fendi, you wear designer, you like Fendi, would you be my lover, would you be my destiny, I can give you more, baby, I like the way you touch me, I like the way you want me, Nisha formula, when's I come in love, will you marry me? Hey, hey, hey. Nisha formula, when's I come in love, will you marry me?
Hey, what's up guys, this is your girl Jackie Maya and you're chilling with your favorite DJ, the Street Desire himself, DJ Bushbeat.
Ebana mambo vipo na nita Big Classic 006 mtu mbadi hapa nimetulia na DJ Bushmeat. A wote.
I'm in a love. Oh, oh, oh. A Big Classic
006.
Baby, weni mafuta chane jipakazi. Mana penzi lako dapang. Sumeni kwa shawa pambe wa nyamazi. Umenishika moyoni. Tena kwa kila kitu, oh my. Umesha zipa woman pale walipochana oh my ndo maana kwako mimi na deka wani asali minyuki acha nikungate ngate acha nikupe polisi ruki na usiku nikuote nataka leo tuwake Stella mabusu wazarani Stella waku waku watu wapundwe Stella tujipambe tujibambe Stella nataka leo tuwake Stella mabusu wazarani Waku waku watu wapundwe Stella tujibambe tujibambe Stella
forgiven kipo sikuwa na umeme wala kepo izi moja t-shirt na yepo
beat leo na miliki lebo.
Lebo mbune genye lebo.
Siku zote kisicho kuwa kita kufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumbiwa, so ishi nao kwa tahadhari. My sister squeeze shape wananunua, uwe pambana upate salari. Kila sisa hau pesa maua, so kikosa hata usijali. Walo kwa wanangu wakita, nyendo mnanunua CD. Tulo kwa wanaki wa insta, mnafanya niongeze BP. Wilo kwa master na lita, mlinifanya sirazi ziki. Olo
jiangumu nilizo pita, mkani panajina, mkasema ni itwe.
Kone boy jeshi,
kena siku hizi wananita tembo.
Jeshi
na mimi Mungu yupo tena, naongea naye japo sisi sauti yake. Nikianguka nitainuka tena, so usishangae waitembo anaso peke yake. Cause I know unapokiokota ndo kacho kutunza, ili kesho kisije potea. Na unaposota ndo kata kujifunza, ni wapi ulipokosea. Kama siwezi kujibizana, ila mwenzenu nimeungwa na subra. Cheki madiri ya mnavobongana, cause nota yangu ni ribla. Unasiwao ndo lotumwa kunitukana, vicho vyao viko kibla. Tena squeeze hata simbi sana, acha washindane na ibra. Ase walo kwa wanangu wakita, nyendo mnanunua CD. Tulo kwa wanaki wa insta, mnafanya niongeze BP. Wilo kwa master na lita, mlinifanya sirazi ziki. Olo
jiangumu nilizo pita, mkani panajina, mkasema ni itwe.
Ishi tuna mbwetu wa
Pente langu waliudi, aliudi la nukia, kumpenda sina budi. Nitangaze hadharani kibidi, tufanye makusudi. Atuogopi tantarira zao, maneno nchajao. Wanafanya maneno, baby sikufanya maneno. Imani nilonayo, ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nilianguka, ukanioko hata ukanipangusa. Upendo tulonao, umetengenezwa na mimi na wewe. Abo nyuma walitu wangusha, tukanyanyuka. Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu. Neno penzi kwangu tamu, jamu mapenzi matamu. Penzi tamu, neno penzi kwangu tamu. Neno penzi kwangu tamu, jamu mapenzi matamu. Na
shaka kwenye akili yangu ni wewe peke yako umenika, kwingine roho inakata. Moyo umekuwa mimi, maana unisha kilini, sije umenipa nini. Au umenitupia kajini, ndo maana umeniwini, maana unisha kilini.
My love,
imani nilonayo ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nilianguka, ukaniokota, ukanipangusa. Upendo tulonao umetengenezwa na mimi.
DJ Bushi
I'm not afraid to die.
chakuparo. Yani mwizi mani kupaka ininge kupado. Ila mindo sina ukizidi sana nitakuparo. Unibebe mzima ukitaka haba tutajazando. Mi uvivu sina natamani waishe la baby uvae. Upendeze na ulijo chombo wakushangaye. Natamani tupewe mbao baby tupae. Tufike mbali baby we, baby we. Ayago baby ringa. Ikijampua baby minta kukinga. Paerando basi pina. Irudi kwa nyumba na kukinga. Ayago baby ringa. Ikijampua mama minta kukinga. Paerando basi pina. Ukirudi kwa nyumba na kukinga. I wish leo tulewe mpaka tupekwe. I wish ni mwone opa kiluka debe. I wish ni mwite nasibu haipe jeje. I wish our wedding, our wedding. Ono na furawe unara. Wenye chuki watazira, watafuba, watakosara. Basi gimimo, unapokwenda baby na miminimo. Taratibu kwenyuma kuna shumo. Tandondosha we paka mapepe. Shidole wambi wache kitete. Yoto jipepe. Tungi ukikisha tule mpepe. Ayago baby ringa. Ijambua baby minta kukinga. Pairando basi pina. Irudi kwa nyuma na kukinga. Ayago baby ringa. Ijambua mama minta kukinga. Pairando basi pina.
Now hear this.
Instagram, Facebook, and Twitter at DJ Bush.
Siwezi kukutoa machozi maana mimi sio kitungu. Kila siku kwetu siku kuu. Valentine sio issue kwetu. Si ni siku tu. Najua unapenda zawadi majifti. Na ndo maana work hard nikufix. Iwe shida ya mavazi, chakula na maradhi. Sometimes niko rush niji risky. Leto fry tanki kosa na nume kwa Mungu. Wapo walo waini tosa kisa sina fungu. Nakumbuka long time ilikuwa hard time. Kabla ujanitoa kwa ukungu. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa mimi sina hali. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na bado ukanihitaji. Ushaambiwa maneno shazi. Ushaambiwa mimi sina hali. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na bado ukanihitaji. Ni penzi
la ukweli baby nipe tu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukinikumbatia moyo unadunda po. Unadunda po, 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 po.
Cheki ulivyopinda na ukivaa unapendeza. Timu isha kwa mincha guwa na ambo utaucheza. Macho kichi kouzi ya ni kama unakonyeza. Spending money for your love kwa kuna wekeza. Suzuzuzu usha nizuzua. Chakuvisha beo na kuna takai kufua. Na kitu sichojua. Hata wakisema unajiuza. Wambie mindo nae kununua.
Usha ambiwa maneno shazi.
Ushaambiwa mimi sina hati. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na bado kanihitaji. Ushaambiwa maneno shati. Ushaambiwa mimi sina hati. Ukaambiwa mimi jambazi. Tapelwa mapenzi na bado kanihitaji.
Ni penzi la kweli baby nipe tu. Na ukinikuta nimelala unakuja juu. Tena kwa jinsi liko hoteli na watawu. Na ukinikumbatia moyo unadunda pu. Unadunda pu. Unadunda pu. Unadunda pu.
Mama Ndata Kusini nezi wazira. Unaweza kwa nilitamani jambo kidogo ni kuone machoni. Moyo ni niliumia nikaikosa amani. Haya ni sana tu nilipokosa kukuona.
Nilikonda ona moyo lisonona sikupona. Mapenzi hadi nilipokuona. Nilipokuona sababu mina kupenda kuko moyo ni nani. Kwenye kalenda nisha kueka. Oitabani, oitabani. Yuzi kwende baby chori chori,
chori.
Unanipa mori mori,
mori.
Yuzi dishe lada, lada. Mapenze pande lada, oh oh. Yuzi kwende chori chori,
chori.
Unanipa mori mori,
mori.
Yuzi dishe lada, lada. Mapenze pande lada, oh oh.
Tucheze kuchi kuchi hota he. Tucheze kuchi kuchi hota he. Tucheze kuchi kuchi hota he. Hota he. Tucheze kuchi kuchi hota he. Tucheze kuchi kuchi hota he. Tucheze kuchi kuchi hota he. Tucheze kuchi hota he.
Umeusafisha moyo wangu kwa maneno yako. Umendo sabuni yangu. Na ukaunyorosha moyo wangu kwa umakini wako. Umendo pasi yangu. Na unapokwenda nita follow. Sitaki ukae mbali cause I love you. My heart, my soul, I'll give to you. I'll give to you. Unapokwenda nita follow. Sitaki ukae mbali cause I love you. My heart, my soul, I'll give to you. Baby, I'll give to you. Tuzikwende baby chori chori,
chori.
Unanipa mori mori,
mori.
Tuzidishe lada, lada. Mapenza pande lada, oh oh. Tuzikwende chori chori,
chori.
Unanipa mori mori,
mori.
Tuzidishe lada, lada.
DJ Bushkit.
Mambo yako wazi, wazi, wazi. Tuweke wazi, wazazi. Bila
tulale tuishi wote, mimi nawe my darling. Mzee nimezunguka, sijamwona kama yeye. Hata ukizunguka, usipata kama yeye. Jamani nimezunguka, sijamwona kama yeye. Hata ukizunguka uwezi mfata kama ye. Mina wivu, oh wivu, oh baby mina wivu, oh wivu, kusama kali mina wivu, oh baby, oh wivu, mina wivu, mina wivu, mina wivu, mina wivu.
Unanipa vigezo na sababu ya kukupenda tu. Amani na yoipata kwa kwa nanfanya nataka kuwa na wewe tu. Na matatizo yetu, tuna yatatua wenyewe tu. Honey, you are the woman of my life. Kisa usara ulo na yo tu.
Is this what is it to my love? Don't make me love you. You are too good to me, baby. I'm so blessed to have you.
Rrrr, baby. Utena unansikiliza, unanishimu, gasikia kamilika. Najitahidi nisije kuja kumiza. Unasaidi bora my love. I need you, need you to know.
You have all the trust in me.
Need you, need you to know.
You have all the faith in me.
I need you, need you to know.
You have all the trust in me.
Need you, need you to know.
You can have all the faith in me. Put all your trust in me. Have all the faith in me. Put all your trust in me.
It's a beautiful thing just to be in love. Ye ndo tima yangu walopanga mula. Kitengo malumu sent for my up above. Shorty got me drowning in love. She my ride and die, she be holding me down. I never find nobody better, we like Bonnie and Clyde. One thing for sure, I know she got me for life.
And you have to know that I love you. And I put it to you na kesho.
Uwepo wako, ni ushahidi tosha. Sitaji maelezo, waki wazuri wapo.
Is this what is it to my love? That made me love you. You're too good to me, baby. I'm so blessed to have you.
Utena unansikiliza, unanishimu, gasikia kamilika. Najitahidi nisije kuja kumiza, unasaidi bora my love.
I need you to know.
You have all the trust in me.
Need you to know.
You have all the faith in me.
I need you to know.
You have all the trust in me.
Need you to know. You can have all the faith in me.
Hey, hey, hey.
Dar es Salaam, moto moto moto. Ni walona liwe, leo namtangaza. Sitaki nishauriwe, eh namtangaza. Huyo hapa huyo, nampenda. Huyo hapa huyo, ananipenda. Sijaro kwa ndugu yenu, ni mapenzi na yopatiwa. Mwana kanipa kisavu, kipapatilo nyama ya njiwa. Uyo hapa uyo, nampenda. Uyo hapa uyo, ananipenda.
Sheba, 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 sheba. Hajejejejeje, yeah.
Chuki mkichukia, hamtushurishi. Sisi la matufuria, halitakati kwa jiki.
Debe tupu, oh, debe tupu.
Hacha za kukere.
Bure wajika usha sauti.
Hacha za kukere.
Tandika mkeka ukae utulie.
Hacha za kukere.
Sisi bado, bado.
Hacha za kukere.
Uyo hapa uyo, nampenda. Uyo hapa uyo, ananipenda.
Sakati teri,
mtu wa jim jim. Shepu ndoli na nipa wa zim zim. Na tatu ni mchore, ila ndo hilo tena pendeki. Ama kweli mapenzi haya na mwalimu, wengine hata kuniona ni atimu. Hivi tuseme anangekewa, ama nyota yake kali ananizidi. Ama mgini nimechelewa, kuna wengine na mponda na mwita bibi. Ilianza kumuona mapema, etiza mabanda ya cinema. Alikuwa gani rafiki na wema, she's so cute. Acha wanione mshamba tu, tutawezi kuipigia honi. Umi na honi namba tu, kinacho nyuma najifanya aoni. Kama unamjua
mtake,
nani animjua
mtake,
kama unamjua
mtake, alipe kitu akisingie.
Basi kama unamjua
mtake,
kama unamjua
mtake,
kama unamjua
mtake, alipe kitu akisingie.
Zote to apatae, mwambieni mwanangu pula, mina mpenda mamae. Tena nifuni wa kuchanua, utasema samaki ngonda. Hapo ndo nikagundua, kini kiliwaliza makonda. Wadala, dala, dala, mina shiba kula la 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 la. Anamba dala, 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 anaitoka. Hakika endo kiboko yangu, juwa ikiwaka ikinyesha. Utembo na ujeshi wangu, geti ni kwake nilikesha. Mtihani wa mapenzi kuna aliyefuzu, sawa na unipope na useme unauzu. Na mtu kisha penda unakuwa zuzu, eti na wazaje kuwa mama zuzu. Kama unamjua, kama unamjua, na unamjua.
Mzi utamu, nyutamu, tamu tu. Unishiraha, unishihamu, nyutamu, tamu tu. Umenishika kirongaya, penzi letu liko fire. Ni umekikusa babaya, kila kitu nasema haya. Hata kupe nini, wakupepeza, kupelawa mabima. Kama nyapezi, hawawezi kuimima. Wala waridita, ilila nizitita. Na kwenye baridita, joto likizitita. Tam, 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 tam.
Sali umezidi ya luwa umezidi tende. Sina cha kufanya zaidi, acha nikupende. Ona we ni kwite mnyango, chaze na makopa lolo. Oh baby give me more, more, more darling. Wengine watanisema vibaya, ati nimejichanganya. Acha waseme vibaya, mimi habari sina. Wala waridhitamu, hili lanizitamu. Na kwenye baridhitamu, joto likizitamu. Tam, 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 tam.
Baby,
tam,
baby,
tam,
mezi letu, baby.
Tam, 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 tam,
tam.
Yeah, yeah.
President, na unasikiliza mix za DJ Mkali, DJ Bushmeat, out of the Makuku Entertainment. Bushmeat, Bushmeat, pull it up.
Iyo miinamo, kwenye muma ya iyo moyamo, niti wa magamo, come close and give me some more. Kama tunalili mshinda Adam, wakashindwa kuvumilia. Sakwa nini tuitane binamu nina nyongo itatumbukia.
Uini ukipitiliza, unanimaliza. Mwenzako bado najuliza, hivi ni kweli ama tunaigiza.
Moyo mezama kwake bila yeye shezi dogoa. Mindo fundi wara adhake na tuangana kukoboa.
Alinikumbatia,
mkono wa kushoto kwenye gia zikanipanda hisia na nilipochuchumia maji yakatoka ameloa 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 na mvua ameloa ameloa amenyeshewa na mvua mtoto ameloa 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 na mvua ameloa ameloa amenyeshewa na mvua Ameniweka kwenye chupa ndo maana natamba Wenye paparapu wanaona wa shamba
Mbenka mwanao wenye kuileja kunoa Jachikutila mwanao liduvali pamba ukakuyamba Liduvali pamba ukakuyamba
Moyo mezama kwake bila yeye sezi toboa Mindo fundi wala hadakera tuanga na kukoboa
Alinikumbatia mkono wa kushoto kwenye gia Zikanipanda hisia Na nilipochuchumia
madi ya
katoka ameloa Ameloa, ameloa na mfuwa Ameloa, ameloa, amenyeshewa na mfuwa Mtoto ameloa, ameloa, ameloa,
ameloa, ameloa, ameloa, ameloa, ameloa, ameloa, ameloa Mzima wa afya, mwana mungu anasaidia Soko nipotuacha, moto tia nazidiwa Bibi presha, presha, na ya katangulia Badu tukume, ulale salama pema Chapo moyoni na duku duku, natamani kusema Niseme Zile mali usia, usotu usia, tuligawa salama Zuena, zote tukampatia, tuswendu kulawama Ila, zuena kaka, amebadilika sana Yani shablake bizuwa leo, sio yule wajana Natamani ungemuona,
zuena
Japo ungemuona,
zuena
Kidogo tungemuona,
zuena
Ungemuona,
zuena
Chotara, siyo tena chausi mangara Mwosi kaichupua we mzungu Anavuta na sigara Mara boko mara nyamara Anachezesha tumia mara Kutole isumua kipepe rungu Tenipeku bila ndara Azuwena, squeeze na bandika kope
Zuwena,
zuwena Mipaso kama yote
Zuwena,
ozuwena Lipashika tondo Azuwena Wana witacha wote oh, oh. Juzi kapembo kwa jirani atajita mbui
Zuwena
Yani kalewa tafarani kautuika mbui
Zuwena
Zona sote na wipate na dini Sadaka chingi ya saidie Sikuzi kageo kapedeje wa mjini Kutunza benji wa msifie Na ile gari na kuwerithu wa bambu la kunishia ngobe Squeezy kama kwato kwenye vilabu inabebea pobe Mama tete itandani hawezi ata kutembea Zona mishindo atakuja kumwona Panado kumlekea
Natamani ungemuona
Zuwena Japo ungemuona
Zuwena
Kidogo tungemuona
Zuwena
Ungemuona
Mtu mbele wa yangu Inashino kufumilia Sikuwa
mama apana yonipa
Yazidi paka na mwakikiwa
Ana nipa vinono Paka na isi changa nyikiwa
Hongera wake somo Mtoto kafundwa katimilia
Walikuwa maini Maja darasini Nankirudi nyumbane nanyuliza Nanze chakula ama mimi
Hapo ndo ananifurugaka Kichwa kina niumaka Domana nimewaitaka Nipyo shauri
Hadithi ya kiti
Tampule
Mwezenu mimi
Tampule
Mchumba wangu
Tampule
Sise
Tampule
Hadithi ya kiti
Tampule
Mwezenu mimi
Tampule
Mchumba wangu
Tampule
Basi sisemi
Kanionyesha jua la asubuhi Napopenya kwa dirisha Na mizungu ambayo sijui Amenifundisha Chombo na maharani Amenisafisha ya Kama hoi sijitambui Na vyojibebisha
Kanikuza mahaba Kamu kutarajita
Lebe lebe
Kibaba baba Michezo ya makita kita
Lebe lebe
Tuno wakero waji Mbona utapata shita Ni wapesiri laga Puto limepata wiva Ni longe silong
Longa
Mweze nungi
Longa
My baby wangu
Longa
Namlamu
Adithi adithi
Tampule
Mweze nungi mi
Tampule
Mchumba wangu
Tampule
Basi sisemi
Tampule
Adithi adithi
Tampule
Mweze nungi mi
Tampule
Mchumba wangu
Tampule
Ationa mkato kataka Na misi jivungi
Nampa
Nampa gane kusasa
Nampa tena nampa
Sipa kize tachone
Nampa tena nampa
Nampa kitu anapenda
Nampa tena nampa
Nampa tamtamu
Nampa tena nampa
Ale ajika
Instagram, Facebook, and Twitter @DJ Bushmeats